westhitmusic.com.
Zonze ngopengati amakewa nde muri ka smile sazitengera ngomwe olo kunjenje mirako anapanga chisango olo ndikuluza mandi chimerera ndikakumudwa nandi sekerera amagwada pansi nandi pemberera Ndikasungulu mama ndichengetera My woman, can you see my woman? 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 Ola ndikuluza mandi chimerera Ndikakumudwa nandi sekerera Amagwada pansi nandi pemberera Ndikasungulu mama ndi chengetera Yes Mami si muna nipangi ini kidi napu Dina berandeka, funa kwanga Mami palibe anandi, kakamiza Nobody, nobody, nobody Dina berandeka And mami, I love you, yes, I really do And I'm so grateful for all you do Dika makaniza, all we've been through Dina panga chani, you deserve you Ndikuluza mandi chimerera Ndikakumudwa nandi sekerera Amagwada pansi nandi pemberera Ndikasungulu mama ndi chengetera Yes My woman, can you see my woman? My woman, can you see my woman? My woman, can you see my woman? Can you see my woman? Ola ndikuluza mandi chimerera Ndikakumudwa nandi sekerera Amagwada pansi nandi pemberera Ndikasungulu mama ndi chengetera Yes
from westhitmusic.com.